kukolisi demhlabele singasobe sayishintshe noma sithanda singathandi ziyohlala zishalo nje kukolisi demhlabele singasobe sayishintshe noma sithanda singathandi ziyohlala zishalo nje. Oh.